tegatera kukemebwa kuba kirungi ne kibi nkyawula ate ne kinazala emirerende nakyo mukama kimponya sijukira nakulabako bulabi bwe nti ememere ntyabuka simanyi kyewankola oba kyewampa kyonna anayewa kikola mbawuza wanesanki wanywesanki wantegesa butego kikwe anze wanesanki wanywesanki abalala be batalaba mbawuza wanesanki wanywesanki wantegesa butego kikwe anze wanesanki wanywesanki kusaba lero mpulire omulungi ategomba kubana mutala tolinga bali banodi bwagule chupa olone yetale bala yonne mulengere zabo wabamponya bakayola ate nange ndisimpu nga bolaba wamasembera nange kansembere tuchikube muwe tuti sabula Wanesanki, wanywesanki, abalala be batalaba. Mbuuza wanesanki, wanywesanki, wantegeza mutego kikwe. Anze wanesanki, wanesanki, kusaba lero mpulire. Abage abage abanyumya abanyumya ebiboozi, naye nze sibiwulira. Nafuuka kigala, pamba gwe ntadde mu matu gano g'olaba baby. Negomba byonna biri mu kwendia wamasembera nange kansembere tichikube mu bwetu sabula
Wanesanki, wanywesanki, abalala be batalaba. Mbuuza wanesanki, wanywesanki, wantegesa butego kikwe.